Makute nine chani chani Newele mukabia neguma hii Shihu pomo hasi Isheri timimbo haba haswiti Ahalia nafunya Ahanuna nimola
Eji kubomo kazi sinigo Evake ya yomua Wakabia no sirisa Aba kazi jebetaka
Makteni na menyani mbane Nomba mumbulere se Ne papa mbole na chena mango Hupa werumba shisenge Uhevili na wapati mbimu watu Weli ya swala Uhevili na wapati mbimu watu Weno swala Nehulo mana shirinomo Shirinomo Nehulo mana mbukwale Ulebu sere shirinomo Busungu kontrole Wona kisabu kware Newe nubile helive Ikaririka mubu kware Shihu pomo hasi Isheliti mimbo haba haswiti Ahalia nafunya Ahanuna nimola
Eji kubomo kazi sinigo Evake ya yomua Wakabia no sirisa Aba kazi jebetaga Na eji kubomo kazi Wakabia no sirisa Aba kazi jebetaga Zo wange we mkuma Tayuga yuga Kugambe wenga kuma Makagange Mwenjira nemu funira ya kade nemu tuwala wasanyukirwa Abanda bane bambuza Tovacha lio chikolotia Zete ya jemua Sivingi vimua oh oh
Bumeme Studios Mayekumbra
Newe muwebi wano Atonywe seku mkongo Bukwale sheri kando Iwele na manguko Wamawe kuhasare Usubiza chimirembe Shendi hupa my baby Mumonita were nara hile Weka chumbari Bireo ni chumbi Sukari ni chai Sechirengu kanda Shihu pomo hasi Isheri timimbo haba haswiti Ahalia nafunya Ahanuna nimola
Eji kubomo kazi sinigo Evake ya yomua Wakabia no sirisa Aba kazi jebetaka
Shihu pomo hasi Isheri timimbo haba haswiti Ahalia nafunya Ahanuna nimola
Eji kubomo kazi sinigo Evake ya yomua Wakabia no sirisa Aba kazi jebetaka